Barasaab kis maamulka Garissa Nadiif Jaamac Aadan ayaa maanta ka hadlay roobabka da'aya asagoona kulan la qaatay hay'adaha kala duwan ee ka howlgala dowlad goboleedkan Garissa iyo sidoo kale madax ka socotay dowladda sare. Barasaabka Garissa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shacab aad u badan ay guryahoodii ka soo barakaceen, ayna qaar ka mid a raashin gaarsiiyeen ayna sii wadi doonaan.
Hawshii way sii ballaaran haysaa. Hadda Garissa County, Garissa Township magaalada maanta waxay maraysaa 18 IDP kamze maraysa anaga waxaan qaban karnaa waa qabanayna county ahaan waa ilaahay hadda cunta 4000 oo qoys baan siinay maanta kuwa kala bixin doona waa wadayna waxa loo baahan yahay nin kasto inuu meesha wax ku darsado dadka beecsharada ku jira businessmenka oo magaalada tujaarta hawsha wax ku darsadaan cuntaha bixiyaan ma aha oo dowladda wax laga sugo dowladda kale ee national government ayagana waa la hadalnay ayagana cuntaha mar dhow bay keeni doonaan siday noo sheegeen waa la kulanay madaxweynaha ilaa iyo wasiirada waa la kulanay cunta ayaa hadda la sheegayaa oo soo socota ayada waan sugahaynaa culayska bada hadda wuxuu naga haystaa tuulooyinka magaalada gaas ka baxsan ilaa iyo 20,000 oo maarata qoys oo ku nool gaaris maarata banaankeeda ama khaarijkeeda oo sub countiska ah ayaa u baahan in la gaaro kuwaasna waxaan ka tashanaynaa ila gaari mari meesha ma jiro waxaan kolka dalbaynaa ama aan ku tala jirnaa sidii ama diyaalada ama muxuu ahaa gawaari kale oo nooc kale oo cunto geenkaasi loo helaa marka insha allahu tacaala waxa oo dhanba waxaan ku heshiinay inaan hal meel aan hagaajino oo commanda ah oo center ah oo howlaha oo dhanba aan ka wadno wixii war la isku keeno wixii maacuura la isku keeno insha allahu tacaala
gafana nadiif ayaa sidoo kale baaq u diray shacabka degan ismaamulkan Garissa
shalay waxaan ka cabanaynay abaara ka cabanaynay maantana waxaan ka cabanaynaa maarata muxuu ahaa biyo marka ilaahay unbaa maarata xigmada iska leh asagaa maarata labadaba maarata naga qaadi kara hadda tii hore uu naga qaaday awaari hadda waa laga baxay laakiin haddana biyaha ilaahay waxaan kabaa naga yareeyo oo markaa noloshii ay caadi kusoo noqoto inta kasukow dadka waxaan dadka aan ku leenahay howlahan ma fududa sida la sheegahayo ilaa iyo bisha abriil bay soconayeen dadka heegan ha ahaadaan oo dadkan ku ordaayeen biyaha ama beerahooda ku noqon rabaan ha is ilaaliyaan
dhanka kale barasaab nadiif jaamac ayaa digniin u diray ganacsato uu sheegay in dukaamadoodii ay xirteen ayna cunnadii qaali ka dhigeen
dadka ganacsatada ama businessmenka ama tujaarta oo xilligan oo kale ka faa'iidaysanayeen oo la leeyahay alaabadii ama cuntadii ayay maartinayeen markaas waxay dhahayen alaab ma taalo markaas wixii maad ay beecwa kore ku gadayeen nimankaas laba shay baa u sheegaya horta waxaaseeto barako ma leh wax aad meel ku gaarashiina ma ah waana un waxaad unahaysiin lacag oo dulan baa unahaysiin maxaa waqti oo kale waqtigii la iskaalmeynaya waaye oo kuwa daciifka loo naxariisan jiray oo la rabo maarata in wixii cunto lahay banaanka la keeno oo la qaybista hata adigaba ninkaada tujaarka aa ku darsta loo bahan yaha maarata oo wax bixisa laakiin haddaa wixii yaraaba aad sii qarinayso waa arrin kale marka horta kuwa ayaga waxaas kama yeelayno laba shay baan samaynaynaa county commissionerga waan la heshiinay waxaan ku heshiinay annaga county government horta licenkooda waan kaa soo garanaynaa waa raadinaynaa waa soo qabanaynaa haddaba already qaar baan loo sheegay magacyahooda waa haynaaba we will cancel their licenses mar dambana beecshare kama samaynaa Garissa county horta waa mid midda labaad county commissionerga waan la heshiinay in nimankaas la soo qabto oo maxkamada la keeno maxaa yeelay sharciga wadanka kama ogolo wax la hoarding intii la sameeyo cunto ma aragtay la qariyo dadka lagu cadaabo lama ogolo kuwa ayaga waan soo qabanaynaa waana la soo xiri waana ogaan doontay insha allahu tacaala
gudoomiyaha nabadgelyada ismaamulkan Garissa Solomon Jusud ayaa asna sheegay in gacanta ay ku soo dhigi doonaan ganacsatada tukaamada xiray lacagahana ku daray
those traders who are hiking prices who are ordering food items in their stores The laws of this country are very clear. And I want to assure you, with the assistance of our DCI, we are going to arrest these guys and take them to court and be charged accordingly. I echo the words of the governor. We are not going to compromise on anything when it comes to the welfare of our people.
Bishar Ahmed Dakhane, Warbaahinta Star, Garissa.